Ti uzosiphilela olake ngilesitha noma kunzima sophokophela phambili. Ti uzosiphilela olake ngilesitha noma kunzima sophokophela phambili.
Lengo ba makhosi, hey you say, Oh, my goodness, it's a tender soul.
Oh, my goodness, it's a tender soul.